twabonye asa nk'umuntu unaniwe cyane, bihugu byaduteye ubwoba kuko twabonye yarahinduye isura, tubona n'ibara ry'uruhu ryarahinduye, ntabwo ari kuriya tumuzi. Papa wacu nubwo afite imyaka 66, abakomeye ari umuntu ufite forme, ariko ubu ngubu twabonye yarananiwe kandi tugira ubwoba y'ibyo bagomba afunzwe aho bamufunze.
Mwakunze kuvuga yuko hari imiti yafataga akeneye gufatana n'ubu ngubu afunze, mwabamuzi niba iyo miti ayihabwa nk'uko yari asanzwe ayifata?
Tuzi ko hamaze iminsi myinshi atafite batamuha imiti ye, kandi papa ubundi afata agomba gufata imiti buri munsi. Ni imiti afata hamaze imyaka myinshi, we yabanje kutubwira ko atayifata, kandi tubira bidutora ubwoba kuko ayikeneye kubaho. Noneho buriya batubwiye ko bamuha n'iyindi miti we atazi, natwe tutazi, ku buryo ntabwo tuzi ibyo barimo baramushyira mu mubiri w'ubungubu. Kandi turashaka kuko u Rwanda rwemera kuko kuzana ubundi mu doktor aze kumureba, ashobore kutwebwe mu doktor twebwe dushatse ajye kumureba yangarewe kameze neza, kuko ubu ngubu abantu bose barimo baramujyana bamwerekana, abadoktor bagiye bamujyanyeyo ntabwo tubizera.
Murifuza yuko hakoherezwa umuganga uvuye hanze, ibyo se mwabisabye leta y'u Rwanda?
Hamaze iminsi leta y'u Rwanda ntabwo nta kintu itubwira, ubungubu n'abavoka be nta kintu batubwira, ku buryo nta kontakti n'imwe twahamagaye Libe, ntabwo baduha akise yo kugira ngo tugire icyo tumuvugaho. Nta kintu bigeze batubwira, nta burenganzira baduha twebwe nka famiye ye, ku buryo ibyo bavuga yuko hari ubutabera mu Rwanda turabibona kuva ubwa mbere ko ubutabera utahari mu Rwanda.
Ariko ejo ajya kuburana, nabonye yari kumwe n'abamuhagarariye n'abamwunganira mu mategeko babiri, ibyo ntibihagije mu gihe abandi batarahagera?
Abo bantu ntabwo tubazi, abo bantu twebwe abantu bacu abavoka bacu turacyagerageza ngo bajye kumureba. Ibyo tuzi ni uko abo bantu ngo bavuga ngo baramuburanira ni ukubeshya, kubera ko ntabwo bigeze banatubwira ko bazajya mu rukiko. Twabimenye mu gitondo, njye nabimenye mu gitondo, ari abanyamakuru bari mu Rwanda babimbwiye ko agiye kujya mu rukiko, ku buryo ni ukubeshya kuvuga ngo abantu bavuga ngo baraburanira papa wanjye, kandi batambwiye ko abagiye no kumujyana mu rukiko. Mbona ari ukubeshya, kandi ni ikintu cyerekana ko mu Rwanda nta butabera buhari.
Karine, hari izina uzi ry'umwe muri bariya bahagarariye papa wawe mu mategeko, uzi amazina yabo?
Ego, nzi amazina yabo, ariko uyu munsi nashaka kuvuga ko twabonye barimo barakina ikinamico, kuko buriya bintu byose bavuze n'ukuntu bakinye twabonaga ari ukukina gusa, nta butabera bwari buhari, byari biri ikinamico gusa.
Ariko papa wawe imbere y'abacamanza yabonye n'igihe cyo kuvuga ko ibikorwa bimwe mu bikorwa aregwa, bimwe mu byaha aregwa, ndavuga ibivugwa ko byakorewe ahitwa Inyabimata, abisabira imbabazi mu gihe byaba byarakozwe n'abantu yemera ko yarahagarariye.
Nabyo byose ni ukubeshya, nuko navuze ko nago kuba iki gihe nago turagira contact kumwe nawe iri fair, ku buryo ibyo bamubeshye, ibyo bamuvugishije turabizi ko ari ukubeshya, kuko bashaka gukomeza gukina iyo mikino yo kugira ngo babeshye ko hari ubutabera mu Rwanda, kandi tubibona neza ko kuva ubwa mbere ntabwo wari buhari. Kandi nzi neza ko ikindi nshaka kubamenyesha ni uko papa wacu yavuze kuri 27, noneho aza kuboneka iminsi 4 nyuma, ku buryo natwe rero kuvuga ngo hari ubutabera mu Rwanda, kandi iyo minsi nayo tutazi ibyo bamukoze aho yari ari, ku buryo ibyo byose tubona n'ibyo bakinye ejo byari biri imikino, kuko nta kuri kwari kuri mu bintu byose bavuze n'ukuntu banamujyanye kuva mbere, nabyo twebwe ntabwo tubyizeye.
Ukaba rero ufite impungenge z'ingaruka ifungwa rye rishobora kugira ku buzima bwe aramutse atitaweho uko bikwiye?
Kubera ko iyo bamwerekanye imbere ya kamera tubona yahindutse umubiri, tubona isura ye yahinduye, tuna ibara ry'uruhu rye ryahinduye nago tuziko bamuha ibiryo bibyiza nago tuziko kandi navuze ko izo iyo miti ye nago banayimuha babanje bagize iminsi myinshi batayimuha
ariko mu kiganiro papa wawe yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa The East African yavuze yuko arya neza bivuga ko arya pizza navuga yuko ndetse n'abaganga bajya kumusura
ibyo ngibyo nabyo ahubwo ni ukubiseka kuko turabizi ko mu Rwanda ntago bafata abantu bafunzwe gutyo rero kugira ngo baje bazanye umunyamakuru baramubeshye bandika ibyo bashatse ahubwo se kubera iki bamujyanye mu bitaro kabiri cyangwa gatatu umuntu bafata neza umuntu urya neza ugira imiti ye ntago agomba kujya mu bitaro kabiri kandi ibyo byose abifite rero turabizi neza ko ari ukubeshya ko bashatse kukuryangiza ngo berekane ishyingo hari ubutabera mu Rwanda kandi tuzi neza ko ari ukubeshya kugira ngo bakomeze kubeshya ishyingo ngo barimo baramufata neza turabizi neza ko uriya twabonye ejo ari umuntu barimo barakorera ibibi ko papa wacu nago asa kuriya ubundi abakomeye abameze neza nago buriya yari ameze nk'umuntu unaniwe cyane nago twabikunze yavuze ibyo bamusabye kuko bashaka gukomeza kubeshya isi yuko y'ukuntu bashaka gukomeza kubeshya isi y'ukuntu ibintu birimo biragenda bamuvugishije ibyo bo bashakaga papa wanjye nago ibyo byaha bamubeshyera nago ari byo ku buryo turabizi neza ko ibyo ari byo byose yavuze n'ibyo bamusabye ngo avuge
abamwunganira mu mategeko mu rubanza basabye ko yarekurwa by'agateganyo ndetse byanashoboka akaba yajya hanze akajya no kwivuza ariko akaba yanatanga n'amafaranga yerekana yuko azajya agaruka akitaba ubutabera ibyo ni ibintu mutekereza ko namwe mwashyigikira ko papa wanyu yarekurwa by'agateganyo kugira ngo ashobore kwivuza ariko akakomeza akitaba ubutabera igihe bibaye ngombwa
njye mbona papa wanjye nago yagombye kuba ariyo kubera ko bamujyanye ku ngufu kandi baramubeshyera kandi bamufata nabi kandi ibyo byose kuva ukutangira byerekana ko kuriya bashaka kubeshya ko hari ubutabera n'umwe urimo kandi niyo baba bamufunguye ngo abe ari hanze nago turatinya ko bashobora no kumwica ikindi twabonye ejo kuko nababwiye ko kuva twatangira nago kontakite nizikeya cyane turagirana kumwe nawe kuko nago batwemerera ngo tumuvugishe nk'uko twagombye kumuvugisha kandi uriya muntu witwara ngo amuburanira kandi tubizi neza ko atagira icyo atubwira twebwe famiye icyo twabonye ejo nuko papa ahubwo arimo arerekana ukuntu u Rwanda ukuntu Paul Kagame yamutwariye ikibanza cye papa yashatse ko bamunimba igomba kwitaba urukiko ngo arubyitabire iwe kubera ko kera yaguze ikibanza ariko barakimwiba baranacyubakaho noneho ubungubu yashakaga kwerekana ukuntu bamugenze n'ukuntu bamwibye ibintu bye ariho bagomba kumvira urukiko
kugira ngo byumvikane neza Karine uragize uti papa wawe yifuje kujya kuburanira ku isambu ye nubwo bwose bitashobotse
ngo yashatse kujya kuhaburanira kuko kugira ngo yerekane ko uko leta y'u Rwanda yamwibye ikibanza cye banacyubakaho kandi icyari cye
Karine mukanya wavugaga ko mutarashobora kuvugana na papa wanyu ariko reka nkubaze mama wawe we baba barashoboye kuvugana
Veniste icyo nicyo kibabaje cyane kubona papa wanjye atarashobora kuvugana n'umugore we ibyo nta handi biba uretse mu Rwanda
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
murakoze cyane